Chewa, I'm an ambassador.
Ninja Mukambe di Alma, Sibiro, Sibiri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasamato, Dunen Kofe, Negenya Konoton, Katabla, Negenya Sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo,
ambafo, Sibiro, ambafo, Kama.
Ambafo, de.
Ambalma ou Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Viewer Soba, Konon, Studio DC, Aywa, Biye Sibiridon, Eno, Edesam, Okalo, Tle, Tani Woulon Lanae, Samba Fla, Onimwani Fla, Amba Fo, Okena Sigra, Ni Watina, Biya Tako Keme, Nani, Oni, Tani Sabanae, Ambe Sora Bomako, Fien Trukala, Keme Ni Fla, Sanfe, Bomako Na Laminuna, Aywa, Radio Emergency Fana, Neurodisal, Ambe Sora, Bi konanton ni konanton ni tomi warokan. Bounika ou abese ka ansoro aywa radio kumase la. Noe tomi bi konanton ni fla. Moptika ou amesoro fientru kala bi konanton ni saba ou ni tomi fla kan. Noe radio oronae. Aywa amesoro fana tumbutu bi konanton ou ni tomi saba. Gaoka ou amesoro keme waro ani tomi kele. Aywa amesoro fana abijan sisa ani watin na noe bi konanton ni konanton. Ani Burkina Faso aywa Faba kono wakadugu noye keme ani nani onitomi flas sanfe. Ambe sorofana bololo strafe www.viewabambara.com oye mafine strafe na yanga Facebook page Viewa Bambara. Aywa bisimila keneka aywa mela nasea ou manere Mohamed Touré fe. Anga balma ou aniula anga fulibe aname bra ou bema malikono ani malikonka ani mounoumeka mafle krenkirana ni watin na fine strafe Facebook kan. Anga bi babu dorete bi abeka nyesi ni dokun na aywa la jere ba mi mbolo dara Amerik jamana fan fe ou ni farafina gun jamana tugu chela yala ni santan na ni korona na aywa lure hakli bala ou bina sramun daile yasa farafina gun ou ni Amerika seka jeka baranyon fe ka beje fanga ou la sabati ou fana adama dena ou ka josaria ani dugu denton nou société civile kounou sabati, dunka fa, ani dubuniko gelea, kounye shuma, ani wati, yelema falen felen, o gelea mounumbe, aywa farafina ni diyan fambela, kakuma falen falen ko, o hukumu kononana. O kama, aye farafina gun jamana, tigi bi nani niko, bismila, kile saba kononana, kuma falen falen la, ka nyeshi o yorafren. Jago kelaw, kakola, Kenya ko bala lakana ko bala ambaraka munu fa ulubede fana amese ingana akuma wala wala e ananga dunauni anga aywa la sride munu me yorola kafarauka sisa amina antlo korobo ka kenenya tige ananga se ingana akuma di anga dunauma Mohamed Touré Kabo, Washington DC studio diskonona na ambalma onga fulibe alame bra ou bema malikono ani malikoka aywa aywa bismila amba fo kenaka mboraka fo na chukum na bi aywa anga baro ubeke l'Amérique jamana ni farafina gun jamana tigu uchela ni Joe Biden na Amérique président ale ou bismila wala saka soroko ojeka fo sabati Kachesiri sabati, beje fanga la, adamadea josaria, ani duguneton, no société civile. Ka Dominico Balo, lakana sabati, ka wati yelama gelea ufana jabi, ani ka jamana were, tungara deu, tungara nke omunu mbe Amerikono, uluka jenyo ya ko bonya, uni Amerik chelai. Munde falena, Amerik ni aywa farafina gun chesiri la. Muna ni laje ba, anafaka bu, a jamana Amerik ni farafina gun, jamana uma, aywa Sisa o laje bani ajabi ni tonoma fon lubina ke jumeye farafina ni l'Amérique jamana ou ni nyonche la. Mumbina soro akofe. Akode.